X-ray beats.
Running. Kitale in the building. Yeah. Niko on fire, T-Wiz Khalifa. Kono nikasi maita, nipatana rifa. Nina blueprint, nilipewa na jigando. Kila seheme na flip mode radiga. Where my ladies at, I salute all my niggas. Tazi dipoteza hama rapper kasiza. Nikitoka wata nikumbuka kaisa. Dania hip hop tempo mindo father wa misa. Hip hop resurrection utadhani ni isa. I'm a son of God, heaven sent kama Jesus. Nacho ki rejoice kahi day Johnny Christmas. Wazi ni compare na marapa wote mismatch. Sifanyi ma distract, mina wapa too far. Makoso tahava seni kisha mada hivas. Forwards in a river, fluent bila hiccups. Niki mada vas, wanasema chronic recap. I never stop, I never wear. When I'm on the mic, I exercise my skills. When I'm noma, basi shika mic nani. Step the ring, basi juwe nani mbril. Nani man. I never stop, I never wear. Never. When I'm on the mic, I exercise my skills. When I'm normal, basi shika mic nani. Step the ring, basi juwe nani mbril. Nani mbril. Na kurap ndo siyachi, siyachi. Usitaki kubaki msoto ni baki. Nangoja tu mabaki. Naleta mwenge kakibaki. Jobless kwenye kona pale chronic unipati. Unipati na party party. Chini huo sneak attract juu ni na shati. Nafanya safi bidi cheza dati. Dominika funge kabla sijafika dati. Unda kamati nani mkali kwa hii graph. Wakirapa napendwa na umati. Toka zamani jina kwenye ramani. Evergreen kama zile shamba za majani. Nambio hali gani, hali gani. Kalimani ndo mi hapa ni kitap. Siri uko flani. So kilami flows ya kibabi. Ilo nakubali kuwa meni na kipaji. Nende wasafi nende jiganji. Sote ni nafasi za kumake hii ganji. Nafanya kazi mini pande ngazi. Hii rap game ilete nyumba na gari. Pia ka wife mini kamari. Mambo cash cash hapa minataka mali. I never stop, I never wear. Never. When I'm on the mic, I exercise my skills. When I'm no more pass, shika mic nani. Step the ring, pass it you when I'm real. I never stop, I never wear. Never. When I'm on the mic, I exercise my skills. When I'm no more pass, shika mic nani. Step the ring, pass it you when I'm real. I'm real. Kwa rap nimetapaka, chronic nimewasha tana. Wakilisha sana ki Afrika bamba tana. Sipotezi masaki jana mizilali nja. Nimetapaka mita kote kusaka japana. Paska fire ndani ya kaya kuwa waja so haya. Mtoto mama sina haya mnaposkiza izi haya. Kwa rap ni mwenyeji mnezo uliza ata zaka. Kanizani mnataka hapa mtapata pat. Minadam kataka taka taso mnani fata fata MC. Mina skills beats mina mada mada. Hini rap si chakacha si impika chaka. Chaka ndoma na maneno hapo na pataki na gobaga. Tapaka all over vuka boda kama laba. His stage na control mtani kompe na manamba. Nikishika mic madada wadai namba. Nikitapaka na crew mitana dime kwanja. So I never stop, I never wear.